Original, shin is kites. Set the boy back this bitch. Jungle.
Babidi babidi, kurani neza buli. Mgeto ne mulubidi, everybody want love.
Jagalang kwa kale, tefuke neke sampo. Bakambe tubenga bali, bali. Jagalang kwa bali,
bali.
Kubanga chitala kukumulisa, kusinga viziko kunyiriza. Na yewe kubuze wone buziba, omutima ne kukona nga kakongo. Omwana yagade mune, ayagade mune. Omwana yagade mune, kunyumba omukwano kunyumba mune. Ayagade mune, omwana yagade mune. Kunyumba omukwano kunyumba.
Kususewa kukukubanga mwenge wekanga kukujeko. Nzambuli
omutima kwa sasewa. Divanga chitama mkwana kuninjeko. Kubanga chitala kukumulisa, kusinga viziko kunyiriza. Na yewe kubuze wone buziba, omutima ne kukona nga kako. Omwana yagade mune, ayagade mune. Omwana yagade mune, kunyuma omukwano kunyuma mune. Ayagade mune, omwana yagade mune, kunyuma omukwano kunyuma.
Babidi, kurani neza buli. Mugeto ne mulubidi, everybody want love.
Umavundo omufunyi, bubalumya chibuli. You don't get who you are. Yeah, everybody need love and love. Omwana yagade mune, ayagade mune. Omwana yagade mune, kunyumba omukwano kunyumba mune. Ayagade mune, omwana yagade mune, kunyumba omukwano kunyumba. Yeah, I, yes, original. Kunyumba, kunyumba, yeah.